I want the bully with my loop. With my loop. I can't look good, I come here and I can't receive. I wouldn't need you with my loop. With my loop, I think it's a lot of good, I like the maga. Ela mina nele hansi ka mfumo wa Pitikuri. We malume yingisela nuku byela timhaka. Ela mina nele hansi ka mfumo wa Pitikuri. Nuku mfumo wa gafume dilatlhela. Nuku mfumo wa Pitiko dilatlhela. Mani kweti we malume. Nuku mfumo wa gafume dilatlhela. Fumo a pitico di la chela. Mani kweti we malume. Loko xi swi lava na vusiku, xo bakanya voko ri ya wela le kule. Loko xi swi lava na vusiku, xo bakanya voko ri ya wela le kule. We malume i ntiyiso swa ku wansati wa rhangeriwa. Hiku loku nga n'wi rhangeli wansati u ta rhangela wena. We malume i ntiyiso swa ku wansati wa rhangeriwa. Hiku loku nga n'wi rhangeli wansati u ta rhangela wena. Misi ya mikoka mimbili i ta patluka yona. Mani kweti we malume. Misi ya mikoka mimbili. Mani kweti we malume. Misi ya mikoka mimbili ita patluka yona. Mani kweti we malume. Misi ya mikoka mimbili ita patluka yona. Mani kweti we malume. Tangisa na masenge tangisa. Tangisa na masenge tangisa. Tangisa na masenge tangisa. Tangisa na masenge tangisa. Tangisa na masenge, tangisa. Tangisa na masenge, tangisa. We malume, ikhala nokuthe kungena sukurisiwa. Awunipuli we malume. Na jangarisi auni ngeti we malume. We malume ikhala nokuthe kumena sukurisiwa. Auni puli we malume. We malume ikhala nokuthe kumena jangarisi auni ngeti we malume. Yingisela nuku byela timhaka. Ela mina nele hansi ka mfumo wa Pitikuri. We malume yingisela nuku byela timhaka. Ela mina nele hansi ka mfumo wa Pitikuri. Nuku mfumo wa gafume dilatlhela. Nuku mfumo wa Pitiko dilatlhela. Mani kweti we malume. Fumo wa gafume dilatlhela. Nuku mfumo wa Pitiko dilatlhela. Mani kweti we malume. Loko xi swi lava na vusiku, xo bakanya voko ri ya wela le kule. Loko xi swi lava na vusiku, xo bakanya voko ri ya wela le kule. We malume i ntiyiso swa ku wansati wa rhangeriwa. Hiku loku nga n'wi rhangeli wansati u ta rhangela wena. Misi ya mikoka mimbili i ta patluka yona. Mani kweti we malume. Misi ya mikoka mimbili i ta patluka yona. Xurhi mani kweti we malume. Misi ya mikoka mimbili.